wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Mr Joseph Yowebe uu ku digay faafiyo ka sawirada muujiyayaan meedadka askarta dagaalkaasi ku askarta dalsho ee meelasey ka dhamaaday ee la kidili weerarkii Al Shabaab iyo ka jeesideen deegaanka El Cade ee gobolka Gedaam wayba uu sheegay wayba uu ku digay markala in muqaalada la baahiyo ama la kabaahiyo bogagga bulshada taasoo uu xusay in iyo dhirigeliyaasa falalka argagixisnimada shir jaraa'id oo uu ka qabday Mr Joseph wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya magaalada Mombasa wayba uu ka sheegay in safar atalyaalka booliska ee dalkaasi Kenya in iyo heeran shakhsiyaad ka faafiyo muqaalada meedka askarta Kenya ee la ka dhamaayay deegaanka El Cade waybana uu saxaqay tirada cayiman ee askarta Kenya ee la ka dilay weerarkaasi jimaadii la dhaafay ku dhigay deegaanka El Cade laakiin shabaab yaa sheegtay tirada iyo ciidamada Kenya iyo ku kidileen deegaankaasi El Cade ama weerarkii iyo El Cade ka qaadeen waybana iyo sheegana in tirada iyo ku kidileen askarta Kenya deegaanka El Cade ee deerada 100 dowlado gobolkii iyo qaramada midoobay iyo cambaareen weerarkii la ka qaaday saldhig ciidamada Kenya oo kala hayeen deegaanka El Cade ee gobolka Gedo waana iyo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.